Magueda. Uma puna mi teca.
Baby,
I love you forever. Popote tuwe together.
Together.
I miss you. Ni kumbate ni pekisi. Kuku wachi sore nisi. Mimi kwa kusina jinsi. I miss you.
Give it to me.